basuzeyo abawala bena saneyo balemesanya bulamu bwange emitima gye balina emicyafu tebakutwala mukwano amasoko n'olya yonabirina kafe siko n'onywa Sunday.